Dakota danga jipya spisi nyota inanga. Baby tujirekod, tukimariza tunaifuta. Tupo wawiri ndani ya nini mafuta. Mchina mwehusi na enyota shanga. Hama kumbeka bizo smartphone. Simu yangu ya toji, anataka tuchati. Facebook, WhatsApp tuchata. Mwambaka fuba, na astizo wana yes. Wanangusha kuwa star. Balo balo hufaran, kidogo nyota ikanga. Mchumba msebule, ndo kabisa kawasta. I don't know if it is, I mean it off the grip. I'm on the road, they're all in and they're the goose a bit. Now I stand in Benin, it's what in a kata. All alone they can't get in, make a goddamn car. He wanna,
oh yeah, oh yeah.
Samu check, kariango shanaro. Pembe ni amtaro, hakujari dada nani kasi gohanaro. Kariango shanaro, pembe ni amtaro. Hakujari dada nani kasi gohanaro. Sasa kani Nipa, kani we kani parot, kani Nipa, kani we kani parot. So mamba chumani, lo mamba salani. Miguji uhu miguji ni twende na fasheni. So mamba chumani, lo mamba salani. Miguji uhu miguji ni twende na fasheni. Basi yei nae, yei sumwelewe. Hana chesa fifty style za kesi sirewe. Mwanangu designer nae, nae sumwelewe. Hana chesa fifty style za kesi sirewe. Hana chesa kama mto jove ndela fata upepo. Kama mto jove ndela fata upepo. Mwanangu twende hivi, hivi, hivi ya na kwenda. Tulodi hivi, hivi, hivi ya na rudi. Sugwa kese gino,
cheze shaki uno.
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 Wanyama klasi kionze beauty. Beauty. Wanyama wezi tu hotel. Ya moto ze bigi brandi. Brandi. Heshima siyande mwesheme wa Mbongola. Watoto kibao misugusugu. Watoto kibao na ndizi na visigia. Kibao. Uwa tunapigia kesabu ufa winjo. Na ukiona tamu. Anza mwanzo. Nikiwa na mwanangu wa zamani na wasiku zote. Tachi. Muba. Piga.